Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo ya FM 48 bice bitatu no kuri FM 104 bice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Ikiganiro ni muri Isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sangaro nshuti, nongere mbaha ikaze kuri radio yanyu, mbibutsa ko mudukurikira kuri FM 48 bice bitatu no kuri FM 104 bice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ku mirongo migufi short waves metero 19 na metero 22. Mushobora ariko no kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga kandi no kuri email radio yacu @gmail.com, aho muduha inama n'ibitekerezo ndetse n'ibibazo ku byo mwifuza ko tubaganiriraho. Ikiganiro muri Isanga cyo kuwa gatanu ni ikiganiro twateganyirije abagore. Twongeye kubahamagarira gukoresha uyu mwanya Ijwi rya Amerika ryabahaye, ntimukiheze. Imwe rero mu ntego z'Ijwi rya Amerika ryari rifite serivisi igitangira yari uguhuza ababuranye n'ababo nyuma y'amarorerwa yabaye mu Rwanda. Hari abo twabashije guhuza, hari abamenye amakuru y'ababo, bamwe amakuru yabaye meza, abandi mabi. Mu buzima niko bigenda. Kugeza ubu ariko hari n'abagifite icyizere cyo kuzabasha umunsi umwe guhura n'ababo baburanye, cyangwa se byibura bakamenya amakuru yabo. Ubwo rero uwaba afite amakuru yafasha mugenzi we yaza kutubwira. Ari Abanyarwanda, ari n'Abarundi batandukanye n'ababo aho bari hose. Iki ni ikibazo kireba buri wese, ikibazo rero cy'Abanyarwanda n'Abarundi ndetse n'impagarara cyangwa se amakuba ku isi arugarije. Imiryango hirya no hino ikomeje gutatana bitewe n'ubushyamirane n'amakuba adaturuka ku bikorwa bya muntu. Komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare CICR ivuga ko hashize imyaka 5 uwo mubare uri hejuru. Hakurikijwe rero imibare uwo muryango utangaza, umubare w'abantu bashakisha ababo CICR yakiriye wiyongereye ku gipimo cya hafi 90% hagati y'umwaka 2012 n'umwaka 2016. Uwo muryango wakiriye ubutumwa bw'abantu 2018 mu mwaka ushize wonyine. Ishami rya CICR rikorera mu Rwanda ritangaza ko kugeza ubu rifite abasaga 1000 baburanye n'imiryango yabo. Ikavuga ko abagera kuri 800 ari Abarundi bashakisha ababyeyi, n'abana b'Abarundi bashakisha ababyeyi babo. Uyu munsi rero turaganira kuri iki kibazo cy'ababuranye n'ababo, twibanda cyane cyane ku bana baburanye n'imiryango yabo bashakisha, cyangwa se ababyeyi bashakisha abana babo baburanye kubera imidugararo cyangwa se ibiza. Uyu munsi turavugana, turaganira na Bwana Felix Karekezi, ashinzwe gahunda yo guhuza imiryango mu muryango cyangwa se komite mpuzamahanga itabara imbabare CICR mu Rwanda. Nagira ngo ntabatindiye rero tumwakire. Bwana Karekezi, muraho neza.
Muraho neza cyane. Ndabashimiye. Nitwa Karekezi Felix, nkorera umuryango mpuzamahanga wa Croix Rouge cyangwa se komite international de la Croix Rouge Kigali. Murakoze rero kuba mwadutumye muri iki kiganiro.
reka mbashimire cyane ko mwaduhaye uyu mwanya abakunzi baradiye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri iki gikorwa mukora gifasha abantu benshi cyane cyane abana n'imiryango yabo batandukana atari ku bwabo. Nagira ngo mu gutangira mutubwire nka ibikorwa mukora naho mubikorera muri makeya.
Yego, murakoze. Seyiteri muri iki gihe ubikorera cyane cyane mu nkambi, hari aho dukorera muri za transit center, aho bakira impunzi zikigera mu gihugu, bafasha. Hari uburyo bwa telefoni kubatiza, bagashobora kuba bahamagara imiryango yabo abafite amatelefoni y'aho baturutse, cyangwa se tukabafasha mu bundi buryo bwo kwandika ubutumwa. Ni ubutumwa busanzwe abantu benshi barabumenyereye, aba ari mesaje wari uje ifite agasaraba benshi barabimenyereye, akandikira umuryango mu gihe abo yandikira nta telefoni bafite. Turabikora. Ikindi ni uko tubafasha nk'abakeneye, hari igihe umuntu aza ahantu ari atabona uko ashobora gusharija telefoni ye kugira ngo ashobore kuvugana n'umuryango, ibyo nabyo turabikora. Ikindi ni igihe hagize nk'ubati umubyeyi wanjye sinzi ahantu aherereye, umwana cyane cyane ubu niho dukorera, cyangwa se umubyeyi akavuga ati umwana wanjye sinzi ahantu aherereye, icyo gihe afungura icyo bita tracing list, ni fomu cyangwa formulaire yuzuza akerekana amakuru yose yerekana aho umwana ashobora kuba aherereye, hanyuma tukazamushakisha byadukunze tukamuhuza.
Kugeza ubu se mumaze kubasha guhuza abangana iki kuva mutangiye ibyo bikorwa byo guhuza imiryango yatatanye?
Ubundi serivisi yatangiye mu mwaka w'1994, imaze guhuza abantu barenga 1,975 kuva icyo gihe. Hanyuma mu minsi itambutse cyangwa se ngiye birebana n'impunzi z'abarundi bari mu gihugu, imaze guhuza abana bageze kuri 200 bari barageze mu gihugu, ariko bakagera mu nkambi bahungira mu nkambi zitandukanye. Hari abo twahuje nabo hano mu gihugu, tubavana muri transit center tukajyana tubahuka n'ababyeyi babo mu nkambi, akaba n'abandi twafashije gusubiza mu gihugu, ndetse ko yari yaracyanyuze.
Abana rero mufasha ni abari mu Rwanda baba gurumva impunzi z'Abarundi cyangwa se n'abanyekongo, umwana cyangwa se umubyeyi wese ubitabaje muramwakira?
Ikibazo uko yatandukanye n'uwe bitewe n'intambara cyangwa se indi midugararo, abo bose turabakira, baba Abanyarwanda barimo Abanyarwanda nabo bafite ibibazo nk'ibyo, kuko hari Abanyarwanda batandukanye n'imiryango yabo kera mu gihe cya Jenoside cyangwa nyuma y'intambara, intambara zagiye zisanzwe ziba muri rejiyo yacu. Abo bose iyo bategereye turabafasha tukabahuza n'imiryango yabo mu gihe bafite amakuru ahagije yerekana imiryango dufatanyije na Croix-Rouge, kuko komite ya Croix-Rouge mpuzamahanga yakira cyane cyane ibirebana n'abana, hanyuma Croix-Rouge y'u Rwanda yakira ibirebana n'abana.
Ubwo turaza gukomeza tugende tubiganiraho, mutubwire uburyo mukoresha. Ariko nk'uko iki kiganiro ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika, reka tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire Jean de Dieu. Uranyumva Jean de Dieu?
Yego, ndabumva.
Ye, urahagana hehe?
Ndi Igitega, mu ntara ya Gitega.
Yego, mwiriwe mute uyu munsi?
Twashikiriwe neza, turashima.
Nuko hanyuma ufite ikibazo cyangwa n'ikiyumviro ushaka guterera?
Jewe n'ikiyumviro nashaka guterera.
Yego.
Halo.
Yego, komeza.
Yego, urumva ku bisanze ugiye kuraba ku bana batandukanye n'ababyeyi?
Yego, komeza.
Ndashaka kuvuga ngo ni uko ngiye nk'ubu ino mu ntara y'Igitega, ndazi umuntu aheruka gutahuka avuye mu Rwanda. ariko ashitsino yatubwiye ko gushitsino vema yaciye mu manyanga urumva yababeshye ko agiye gukina umupira akaba butoroke urumva yuko ngo babafata hariya hari habavyifuza ko bota ariko bakabura uburyo baza
aha ntabwo ariko twe turimo turavuga ikibazo cy'abana batandukana n'ababyeyi tuvuge nk'abantu barimo bahunga utwana hari giye tuzimira tukazimirira mu bandi bantu bajya bagira amahirwe bakamubona cyangwa se akababura bakaburana ku buryo bagerageza kubashakisha uyu muryango rero wa Croix Rouge urabahuza ugahuza ababyeyi n'abana batandukanye ntabwo icyo kibazo ari cyo turimo tuganiraho none aha ngaha
okay akubijanye n'icyo nacurumba icyo nokora nuko noshimira umuryango wa Croix Rouge kurumva icyo n'igikorwa cyiza bagerageza gukora
yego
mu gushobora guhuza abo baba bagize kandi n'ibyo kurumva iyo bariko barahunga umwe wese yiruka agenda usanga hari abana bato batusanga bataye ndetse n'abakuze bigashwa sanga batandukanye urumva icyo ni kintu cyo gushima ndetse tunabankuraje kugira ngo babandanye kuko uburyo nubwo igihugu gishobora kuba gitekanye irashikwa sanga nk'umuntu aho twimirije ibihe by'amatora hagiye usanga hatabuze akantu kacamwo katameze neza gashobora gutuma habaho ikintu gituma abantu bamera nk'ababaye destabilize gato asanga abana ntibakiri kumwe n'ababyeyi icyo rero ni igikorwa cyiza no bashimira ndanabasaba ko bobandanya bagikorera ko cyane
nge urakoze cyane Jean de Dieu ni ibintu byumvikana ko umubyeyi utandukanye n'umwana we bimugora aho abari hose aba hagitekereza ko umunsi umwe azashyira akamubona hari n'ubutumwa nshobora kuba naheraho none aha ngaha bw'umubyeyi wanditse ashakisha umwana we yanditse avuga ati nitwa Tuyizere Kaside nizere ko ubu ngo adukurikiye cyangwa se n'uwabamuzi akabazi amakuru yabo arangisha yagira icyo amumenyesha cyangwa se akamenyesha na umuryango wa Croix Rouge yagize ati nitwa Kaside Tuyizere ndashakisha abana banjye twatandukanye muri genocide yakorewe abatutsi nashakanye na Ruzinda na Clete tubyarana abana batandatu Muzaire Yvonne Mugunga Yves Ruzindana Eric Kayirangwa Delphine Muberwa Clarisse na Mugabe Kizito ku itariki ya 7 kwezi kwa 4 mu 1994 ubwo genocide yakorewe abatutsi yari itangiye natandukanye n'abana banje bajyanywe na banyirasenge bari batuye ikibeho bavuga ko ariho bazabona ubuhungiro umugabo nawe yahungiye ikibeho asanga abana njyewe mpungira ahahoze ari Butare ngeze Karama abavuye ikibeho bambwira ko umuryango wanjye washize bitinze namenye ko Ruzindana Eric na Kayirangwa Delphine bajyanywe n'abafaransa mu nkambi yabo yari Ibukavu nyuma baje kuyimurira mu nkambi y'abafaransa muri Zambia nyuma sinongeye kumenya amakuru yabo nakomeje gushakisha ariko ubushobozi bumbana buke none bavandimwe nabasabaga ko mwamfasha gushakisha abo bana mu ntangira ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zose jyewe ndi mama wabo ndababaye cyane ashyiraho rero na nomero za telefone ze agashimira ubwitange abazabimufashamo bose nyuma ashyiraho n'amafoto ya famiye yose foto y'umuryango ubwo rero niba hari uwaba afite amakuru yabazi kuri ubu butumwa bwa Tuyizere Kaside yaza kugira icyo atubwira cyangwa se akazegera Croix Rouge mu Rwanda akabaha ayo makuru yenda abo bana babasha kuboneka mbagarutseho rero bwana Karekezi nk'iki kibazo cy'uyu mubyeyi hari icyo mwaba muzi hari icyo yarabagejejeho mwagira icyo mutubwiraho
uwo mubyeyi ndumva nta makuru yenda amenya neza ko yaba yarahageze ariko ntago tumufite ntibamutwakiriye ibyiza yatwegera dufite ibiro i Kigali tukagira ibiro i Kamembe no ku Gisenyi yatwegera hamwegereye hamufasha hanyuma agafungura urwandiko rumwemeza gushakisha nigihe kuko biragaragara neza yuko afite adresse za hasika kwa abana bashobora kuba baragirije zamufasha kuko dufatanya na Croix Rouge mpuzamahanga yo muri Congo na Croix Rouge mpuzamahanga yo Zambia twakorana nabo hanyuma bakadushakira kureba niba koko aba bana babo bafite muri base de données zabo hanyuma tukazabahuza cyangwa se tukamuha amakuru ashoboka twabona.
Ndibwira ko nababa bari muri Zambia babazi iyo nkambi y'Abafaransa, sinzi niba ikibaho cyangwa se niba yarafunzwe, ariko ababa barayibayemo cyangwa se abafite amakuru byafasha baramutse bayatanze. Mbere mbashimiye rero kuri icyo gikorwa, mwumvise na Jean de Dieu icyo yavuze yabashima, sinzi bahari icyo mwabivugaho mbere yuko nkomeza nkakira abandi badutegereje.
Turabashimiye cyane rwose kandi turamushimiye kuba hari abantu bazirikana ko ibikorwa dukora bifite akamaro, kandi kuko bifite akamaro cyane kuko iyo nk'umuntu wabuze umuryango awubonye nyuma y'imyaka 20 ni igikorwa gikomeye cyane, ni ikintu gikora ku mutima kongera kubona abawe nyuma y'igihe kirekire, cyane cyane ko nk'ubu dufite abana n'ubu ngubu gikurikirana baburanye.
Telefone yawe irimo iracika, sinzi niba ari ukubera ahantu waba wicaye wareba. Irimo iragenda icika, amagambo amwe yaducitse. Turakumva ubu ngubu rwose biravuga neza.
Nari mvuze nti dufite abana benshi bose babuze imiryango yabo, bagiye batoragurwa cyangwa se bakaba nta mubyeyi azi, nta muntu n'umwe azi. Turabafasha, dufite amafoto yabo, hari igihe abana bazakavuga bati se nta mubyeyi wanjye murabona, ese mwankoreye iki kugira ngo nongere mpuzwe nawe, cyangwa se niba ahandi makuru mashyashya yashoboye kubona tukaba twayaheraho twongera gushakisha. Iyo serivisi rwose abantu bayizirikana. Ndamushimiye Jean de
Dieu. Reka twakire na Abel. Abel, uranyumva?
Ndakumva.
Wiri urahagana hehe?
Ndi Dar es Salaam.
Nuko mwiriwe mutese?
Irwa mahoro.
Nuko. Ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
No kubaza gatoya hama nongere ntekereze. Ariko nashaka kubabaza, hari abo usanga kenshi usanga ababyeyi babo babataye, ugasanga imiryango yacwanye nka mama wiwe, umugabo papa w'umwana yirukanye mama wiwe, ugasanga umwana arabuze yazaniye yapfa. None iyo Croix Rouge ibimenya gute mu gihe ko mbona hariyo amakarito usanga Croix Rouge itarimwe canke ibihugu usanga itateye imbere cane, mugayo iwacu Burundi yo nabonye begereye abanyagihugu benshi. Hama ca kabiri jewe kuko nihereye ko nka jewe nta mubyeyi n'umwe nakuze mbona, mugabo nta iyo Croix Rouge nayimenye maze kumara ntuzenye secondaire, nakuze ata muntu n'umwe afasha, yumva iyo ntakebuka nishuye ntajya nari kwiga, urumva ni bose ntibabafasha ngo babamenye, urumva biragoye, araho usanga badashika.
Wari uri mu muryango w'aba abantu bo mu muryango wanyu cyangwa n'abandi bantu bakureze?
Nari nibana jenyine, mama apfuye naciye nguma mu nzu ya jenyine, nayo bene wacu biga mu masegonderi biga babayo.
Ntabwo rufite papa wawe, mama wawe nawe yitaba Imana?
Papa wanjye yapfuye muri 96. Mama nawe acapfa muri 2005.
Usigara uri umwana wenyine wirera?
Sigara ndi uwo mwana, mugabo nagize Imana mama acapfa maze kugera mu wa gatandatu. Mbona rero kubandanya ubuzima nyine, nta Croix Rouge yigeze imfasha, nta shyirahamwe na rimwe numva ngo internationale yigeze rifasha no kwishura, narinda kurimisha amatongo nkarinda ko akabari yamfasha
kugira ngo urihe amashuri
eh kugira mara amashuri
hari turumuntu twawe se ubwo wari ufite aho ngaho natwo bitagaho cyangwa ari
bene wa bene wacumba bamwe bari Tanzania mu nkambi urumva uwundi nawe yari akiri ku ishuri
nuko kuba tarifashishije nuko utaruzi ko bahari cyangwa nuko utabimenye noneho wokatangira kwirwanaho
ni nuko ntabimenye urumva araho usanga badashika mugara nk'ibujumbura maze kwije ibujumbura nabonye makaritsi yose kuba ruzirimwo abagize amasanganya barabafasha abaya babuza babo bakabahamba urumva ije nabibonye ngeze mu gisagara mugabo mu mitumba ruguru aya usanga batari eh niyo ngora n'abantu rero benshi bahura nayo mugabo gusa irafasha prime eko
ye ndumva wanyuze mu buzima bushariri ariko ndumva warabashije kubyikuramo kaba umaze kuba umugabo umuntu yagushimira ubwo gutwara
ubundo mu tangaza makuru nko kwawe nkora kuri television online ndakomeye cyane
urakomeye cyane nuko rwose reka tuguha amashyi ubwo ndumva wirwanyeho ubwo bivuze ko niba ushobora kugera ku kintu nk'icyo ukabasha kwirwanaho ukirera ugakuru ukabasha kuba umugabo ugakora akazi nkako undi muntu wese yakora kandi yirihiye amashuri ndibwira ko nabandi bana nabo bagufatiraho urugero
jewe ubu aho ngeze naraciye mu bintu byinshi ndumva ni ibintu by'ini biografi yanze ni ndende naraciye no muri politike ndakorero icegera cha bwe cy'umukuru w'igihugu ubugenzi na murindi umutekano umugabo byaraheze umva ubu nanje narabonye ko politike atacimaze
nuko yirekera abayizi
abayizi twe dukora imyuga yacu twe tarazi nyinshi cyane dukora mu bihugu byinshi
ntabwo buri wese yaba umunyapolitiki
oya sizitse
yego rwose ngushimire cyane Abel ko bawuduhamagaye kandi ukaba udusangije kuri ibyo bitekerezo n'ubuzima bwawe ndagushimiye cyane
yewe je nama iminsi yose nama ku murongo
nuko
nange ndabashimiye
nuko ye ukomeze ugire ibihe byiza rero
namwe
radijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twakire na Daniel turi kumwe telefoni ye iracitse mutwihanganira amatelefoni arimo kugenda nabi hamwe aracika ndi nta gacamo neza ndi ntavuga neza ariko turakomeza mbwana Karikeze mwari mwumvise Abeli sinzi niba hari nk'inama yenda mwatanga muhereye ku byo avuze mu buryo abana bashobora kwifashisha nubwo atari ibyerekeranye no gufasha abana batandukanye n'ababo we n'imfubyi ariko niba hari inama mwatanga muri rusange
ubundi biterwa na programu ya buri kwa afashikira mu mashuri biterwa na gahunda ya buri komite ya buri gihugu ariko dukorana na
niko se
bonjour muri Tanzania cyangwa se kuba ruje y'u Rwanda
reka nkubwire rero
na gahunda bafite mu buryo bafasha abantu
reka twongere tuguhamagara ha rubanza telefone yawe irimo gucikagurika sinzi niba ari umurongo umeze nabi cyangwa niba ari rezo aho ngaho iwanyu cyangwa niba ikibazo kiri ku ruhande rwacu reka twongere tuguhamagare
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1269 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255 293 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1351 Ichenda, 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 gatanu, rimwe, umunani, gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Twongeye tubaha ikaze rero kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri isanga, aho turimo kuvuga ku byerekeranye no guhuza imiryango yatatanye cyangwa se yatanyijwe n'ibiza cyangwa se imidugararo, abana bagatandukana n'ababyeyi. Felix Karekezi rero uwo mu muryango mpuzamahanga utabana imbabare CICR mu Rwanda agarutse ku murongo, telefoni irimo iragenda icika, ariko ndibwira ko noneho utwumva neza. Twari turimo kuvuga ku byerekeranye na Abeli, umwana w'imfubyi uvuga ati ngese nigeze menya Croix Rouge, nayibonye ngeze mu Gisagara, yabonye ngeze mu mujyi wa Bujumbura, ariko ntiyigeze ayibona aho yari atuye, ntabwo yigeze abasha kugira uwo yiyambaza ngo amufashe. Yavuze ko yirwanyeho, nabyo ni igikorwa cyiza kuba yarabashije kugira icyo yigezaho. Noneho nakubazaga nti inama cyangwa se impanuro waha abadukurikiye nk'abo bana b'imfubyi cyangwa se n'undi waba afite ikibazo uburyo ashobora kugera kuri Croix Rouge?
Nibyo ko hari abantu benshi batajya bashobora kumenya icyo Croix Rouge ikora, ubutabazi yafasha, ariko ubundi mpereye ku byo yaravuze, Croix Rouge ifasha mu biterwa na gahunda ya buri gihugu, kuko buri gihugu, ibihugu byinshi byo muri Afurika ndetse no hanze n'i Burayi no muri za Australia, haba hari Croix Rouge National. Iyo Croix Rouge National rero niyo ifasha ibintu bitandukanye, ikaba yafasha n'abimfubyi nko kubarihira amashuri. Biterwa na gahunda cyangwa se porogaramu buri gihugu cyangwa se buri komite ya Croix Rouge ifite. Natwe nka hano mu Rwanda twarabikoze, kuko hari abana twamaraga guhuza n'imiryango nko mu gihe hanyuma y'intambara, kenshi uko imiryango abo bana babaga batishoboye twabafashaga kubishyura amashuri, cyangwa se tugafata imiryango yabo kwiteza imbere, dutanga nk'amatungo magufi kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Iyo ni iterwa na gahunda na porogaramu ihari, ariko hari ibintu byinshi kuri abo bishobora gukora. Nshingiye kuri gahunda zo twari turimo yo irebana no guhuza imiryango, ndabizi ko hari abantu benshi batajya bamenya yuko Croix Rouge yabafasha, kuko hari nk'umumama duherutse guhuza n'umuryango we, yari amaze imyaka irenga 22 mu Rwanda, ariko atazi umuryango w'ahantu uherereye. Sinzi rero ngo ukuntu rimwe yaganiriye n'umuntu arambwira ati ariko wegere Croix Rouge yagufasha. Hari abantu benshi bataramenya iyo nkuru ko Croix Rouge ishobora kugufasha guhuza n'umuryango wawe mu gihe mwaba mwaranga yanyuma yafashe.
Ubwo rero ni ukuvuga ko umuntu afite ikibazo yagombye guhaguruka akaba ari ufata ya mbere kugira ngo ajye gushakisha, naho ubundi mwe ntabwo mushobora kumusanga iwe ntimwamenye niba afite n'ibibazo.
Yego rwose ntabwo twabimenye. Agomba kuza kutureba, akegera ibiro byacu hano ku Kigali cyangwa Gisenyi cyangwa Kamembe, nta kibazo turabakira abantu bose, cyane cyane iyo afite amakuru ahagije umuntu yaheraho ashakisha umuntu. Ariko ahandagira ngo mvuge akantu gatoya, ari nk'ubwo usanga umubyeyi aza akavuga ati umwana wanjye yewe ntuye mu murenge uyu n'uyu wa Nyamata ntibugesera, cyangwa se ntuye mu Ruhango, umwana wanjye yagiye i Kigali agiye gushakisha akazi, none ntiyagarutse namunshaki. Aho ngaho mugira inama yo kwegera inzego z'ubuyobozi, akegera polisi cyangwa se umurenge akeka ko umwana we yaba yaragiyemo, akaba ari kwabigenza, kuko twe duhuza abantu cyangwa se dushakisha imiryango y'abantu baburanye bitewe n'imidugararo n'ibiza cyangwa se intambara mu bihugu duturanye cyangwa se mu gihugu hagati.
Yumva ntibyaba byoroshye kujya gushakisha umwana mu mujyi wa Kigali cyangwa mu wundi mujyi ngo yamushakishe umenye aho aherereye n'aho akora mu rugo, cyangwa se ari n'ushobora kugenda akajya gukora mu mifuka. Twakire na Fidele ku murongo wa telefone. Fidele, uranyumva?
Yego ndabyumva cyane, maze kubara mu kijiji cy'Amerika.
Yewe, ubundi burahagana hehe?
ngenda hitwa Kalemi ni muri province ya Tanganyika.
Muri Tanganyika, okay. Udukurikira ku internet cyangwa uri kuma kudukurikira kuri FM?
Okay, njye ngiye kubakurikirana gusa ku Facebook kuko hano FM ntabwo tuyifata na internet twiha amakonekisho make n'ubwo n'ubushobozi bukeya ntabwo biba bikunda.
Urakoze kuduhamagara. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo? Uraguma ku murongo noneho ubwo niba utabasha kutwumva kuri radio bugumyeho abanza gusubiza
yego
buretse reka mbwira abo kubanga bw'ibyuma Felix munsubirize Fidele uyu nguyu niba hari inama mwamuha ku byerekeranye n'uburyo bakorana na Croix Rouge yo muri Tanzania kugira ngo babashe yenda kubona bariya abana bamaze igihe kirekire barajyanywe n'izindi mpunzi.
Birashoboka cyane yegereye Croix Rouge ya Tanzania yamufasha akababwira ikibazo cye rwose bamufasha kuko aho umwana aherereye hose uramushakisha kandi hari igihe usanga n'ubu hari abana barushi iba yaragiye yandika ikaba ibafite muri base de donnees yabo ya
telefone irongeye iracitse.
Hello?
Yari n'imicikagurika ndumva avuga ko muri base de donnees cyangwa se ahantu mukusanyiriza amakuru ababa barimo noneho ubegereye bakaba bashobora kureba niba uwo mwana cyangwa se baba hari ikintu bazi cyerekeranye naho aherereye.
Turabikora rwose pe yakwegera Croix ya Tanzania wamufasha. Hari Croix ya Tanzania irahari, hari na ofisi ya komite ya mpuzamahanga ya Croix wamufasha umwana yabaherereye hose kuko n'ubu n'abana bafite ababyeyi bagiye ibarayi bakaba bari mu bihugu bitandukanye turabafasha haba muri Australia aho yaba ari hose ku isi. Croix Rouge zirakorana, ifite umurongo wa interinete website duhuriraho tugahana amakuru cyangwa se tukandikirana mu buryo busanzwe nta kibazo bamufasha.
Fidele urumvise igisubizo baguhaye, mwari mwaragerageje kwegera Croix Rouge muri Tanzania?
Yego, murakoze cyane rwose. araba n'abandi banyewe tara n'igihe cy'uko yashaka kuboneka umurengero wabo ngo yagize andi mazi na mashasha rwose biragoye.
Yabi byose muzagerageze mushobora gusanga hari ababyeyi babazi.
Yego, tugerageze wenda tuzitugeseye gusa nyine turamaze gucika intege murakoze cyane rwose.
Oya, ntimugacike intege mujye mukomeza. Urakoze cyane.
Yego, byose bwoza
n'abandi. Twakire na Benjamin. Benjamin,
ndabumva.
Wiriwe neza.
Wiriwe neza.
Urahagana he?
Ndi Burundi Gitega.
Ye Gitega hari n'undi mugenzi wari umaze kuduhamagara ari Gitega.
Yego.
Nuko. Hari ikibazo wifuza kubaza cyangwa ni intererano ushaka gutanga?
Ni kibazo. Nagomba kubanza na mutewe umutumire.
Narakumva.
Ikibazo cyanjye ni kubyerekeye abana bashobora gufata prise en charge, baba bakiriye gute munashaka kubaronka gute ko naje ndi imwe mu bagize icyo kibazo.
Gute waburanye n'ababyeyi?
Ababyeyi banje namenye mama wenyine nabo bakava mu Buganda, ariko papa nawe ntabwo nigeze ndamubona kuko na mama yaragwaye, yarafite ikibazo cyo mu mutwe, yagwaye mu mutwe. Rero akaba yari yaje mu ishengero ry'Abangilikani Matana i Burundi, niho urumva mama yavukiye, mugabo yavutse ku Muganda. Niko kureba kutamenya umuryango wanjye. Rero mpava ishengero riranjana mu irerero rya SOS Gitega, niho nashoboye kuba kugeza n'aya manga. Urumva sindigera menya umuryango wa papa wanjye cyanke wa mama wanjye wava mu Uganda. Rero icyo nagomba kumubaza kanini, nagomba kubaza ngene bashobora ku kiyosefer ishobora kuba iri mu bihugu byose cyanke yoba iri Rwanda gusa. Amashibure no kumbwira ngene byoshobora kugenda kugira ngo umuntu ashobore kuyitura, ashobore no kumenya umuryango ngene bigenda ko byagenda koko. Nicyo kibazo nagomba kubaza. Murakoze.
Urakoze nawe Benjamin. Udukurikiye kuri telefone cyangwa aha Gitega muratwumva?
Igitega turabumva ku mirongo ya shortwave mu Burundi kuri telefone.
Nta urashaka tukugumisheho ubanze wumve igisubizo cyangwa?
Ego, mwungumisheho numve igisubizo nta kibazo.
Okay, sawa, urakoze, bugumyeho rero.
Ego, murakarama.
Felix nsubiriza Benjamin, niba iki kibazo cye yego ntikijyana n'ibyo mukora mwebwe hariya mu Rwanda, ariko ndumva yifuza kumenya amakuru y'icyo yakora kugira ngo niba hari uburyo bashobora kumufasha kumenya ababyeyi be.
Yakwegera Croix Rouge y'i Burundi. Irahari, hari abantu bitwa bakorera gushake kenshi bakunze kuba bari mu ntara zose, yabegera bakamufasha. Ndumva ari umuntu ukuze watanga amakuru ashoboka, kandi usibye n'ibyo ikindi dukora Croix Rouge ishobora kuguha ubutumwa ukandika ikete, akandikira ahakeka k'abavandimwe baba bari cyangwa se agafungura formulaire yerekana umuryango ashakisha, nabyo birashoboka.
Ndakeka ntari iyo orferi nayo aho icyo kigo cy'imfubyi yarerewemo nabo bashobora kuba bafite amakuru y'umuntu wamuzanye.
Bashobora kumuha amakuru ahagije yamufasha kuba yashakisha umuryango.
Benjamin, wabyumvise? Benjamin?
Oui.
Wabyumvise, wumvise ko Croix Rouge no mu Burundi ihari, hari n'uwavuze ko yayibonye mu Gisagara atarazi ko ibaho?
Ego.
Wabyumvise? N'abakorera bushake.
Sawa, murakoze. Na SOS yo SOS iroje imfubyi ntaryo ryashoboye kumenya n'ukuri abana n'abana benshi bashoboye kuba batamenyeye ababyeyi babo, kuko navuze ko nazanywe n'ishengero ry'Abangilikani ry'i Matana.
Ariko n'iryo sengero naryo rishobora kuba rifite ahantu ryandika abana ryagiye rishyira mu bigo by'imfubyi, naho ntiwananirwa ntiwareka kujya kubegera ngo babaze. Bashobora kuba bafitemo
narababajije bavuze ko mama yari afise ubugwayi bwo mu mutwe, ariko kuko bamwakiye gutyo umusenyeri yitwa Sindamuka niwe yashoboriye kwakira mama wanje ashobora kumwigisha kuko yari azi yuko ari imfubyi na we nyine, kuko wose wiwe yaciye asubira iwabo i Buganda. Yego, niko byagenze. Nayo jewe urumva na jeyambye ariko nyine agwaye ntiyashe kumbara papa wanje.
Yego, ntuzacike intege ibyo aribyo byose, uzakomeza ugerageze. Ushobora gusanga nk'abo bo mu idini cyangwa se uwo musenyeri wamwakiriye ashobora kuba hari abandi bantu yarazi bari bazi mama wawe, ku buryo bashobora kuba yenda baguha amakuru.
Ubu hari mushasha ntabwo akiriho, Sindamuka yarapfuye.
Ubwo niwitafashije yenda bazifashisha ibitabo, ariko wakomeza ukagerageza, niugira amahirwe bizacamo uzabasha kumenya amakuru y'umuryango.
Yego, yesu akozwe byose n'Imana, ndazingize bikora.
Yego rwose.
Yego, mugire umunsi mwiza na weekend nziza kuri Wadamirike.
Yego, namwe mukomera aho ngaho Igitega, nubwo dusohoreze inshuti zacu zose z'Igitega.
Yego, murakarama.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Sanga. Turakomeza rero tuganira ku byerekeranye no guhuza abana n'imiryango yabo. Ni ikiganiro muri Isanga cyo kwa gatanu. Akenshi dukunze kutwahariye abagore cyangwa se abakobwa, twongera kubahamagarira rwose kujya bitabira ikiganiro. Tuzi ko aribo akenshi bakunze guhura n'ibibazo byo kurera abana bonyine, abagabo bahitanywe n'intambara, bahitanywe n'impanuka cyangwa se n'ibindi biza bagerageza gukingira imiryango, abagore bagasigara barera abana, akaba ari nabo bagerageza kugenda babashakisha aho baba baherereye. Ngo rero uwo tuganira ni Felix Karekezi, akaba ari mu muryango mpuzamahanga ufasha guhuza abana n'imiryango baburanye, CICR mu Rwanda. Nagira ngo nkubaze gatoya, amatelefoni ntarimo gucamo rimwe aragenda acika, abakunzi b'Ijwi ry'Amerika barimo kuduhamagara birimo kugenda bicika. Nagira ngo nkubaze rero uburyo mukoresha kugira ngo muvugane nabo n'imiryango cyangwa se n'abandi bantu bashobora kubaha amakuru, ariko ubwo turabigarukaho mu kanya gatoya kubera ko ku buhanga bw'icyuma bwe ko telefoni ye nayo icitse. Naho mu kanya.
Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwihanganire rwose telefone ndabona zabaye ingorabahizi. Felix, turi kumwe nanone.
Yego, ndimo ndabumva
rwose. Telefone ntago zatubaniye uyu munsi. Ni ikibazo gikomeye.
Ikirere kimeze nabi.
Hano uretse ku kirere cyacu ni cyiza, ubwo sinzi uko bimeze, ashobora kuba ari mu mirongo mu nsinga cyangwa hehe, cyangwa se no ku ruhande rwanyu, sinzi uko ikirere kimeze, ariko ntabwo byifashe neza. Birashoboka noneho. Nari ndimo ngubaza nti mukoresha ubuhe buryo by'itumanaho, haba mu kwandikirana, mu kuvugana hagati yanyu, ni ubuhe buryo mukoresha buborohera kugira ngo mushyikire ababyeyi cyangwa se abana bashakisha imiryango cyangwa se nabandi mukorana kugira ngo mubashe nyine guhuriza hamwe ibikorwa byanyu bitume mugera ku ntego. Bitanga icyizere ko umuntu yagombye gukomeza akagerageza agakora ibishoboka.
Yego rwose ni karibu turabakira ni karibu.
Twakire na Emmanuel ku murongo wa telefone. Emmanuel. Wiriwe neza urahagana he?
Yende mu ndiro mu kale kaso. Inara y'amajyaruguru.
Ntabwo twumvise akarere akariho. Akari ko twumvise mu nta mu majyaruguru. Urafite ikibazo cyangwa ni ikindi?
Kwishimira ibikorwa bikorwa n'uwo muryango wa Seyiseri.
Yego.
Ariko hari icyo nshaka kubabaza nyine. Ndagambaze abatumirwa mwatumiwe yagarariye. Abakora poro wapfuye abo bahuje urabona ufata nk'umwana wenda urabuza ababyeyi be bose ukamuhuza wenda na bene nyina basigaye cyangwa bakuru be haba hari poro wapfu bakora cyangwa gukurikirana ngo bamenye ubuzima abo bantu bagiyemo ko butajya hanyuma y'ubwo babakuriyemo.
Yego. Ni icyo kibazo cyonyine wari ufite?
Waze kwa ngo yaje no kuduha nimero iri itishyurwa free number umuntu wenda yahamagara asaga kujya n'ibindi yababaza.
Cyangwa asaga kubifashisha. Urakoze cyane. Ndagushimiye cyane Emmanuel. Felix, ndumva noneho umurongo wanjye ariwo utangiye kugenda usubiramo ariko niba unyumva nsubiriza Emmanuel kuri ibi bikorwa ashimira bya Seyiseri, ariko kandi niba binashoboka umuhe niyo nomero niba hariyo mugira umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo abagereho.
Hari ikibazo yarabajije niba gukora follow up y'umuntu umwana n'umuryango we yaba ahujwe cyangwa se n'abavandimwe ko hari igihe usanga ababyeyi batakiriho tukamuhuza n'umuryango we ariko haba hari ubushake bw'impande zombi. Umwana agomba kwemera ko yemeye gukorana n'uwo muryango n'umubyeyi akemera ko yemeye kwakira uwo mwana. Seriseri rero cyangwa se komite mpuzamahanga ikintu ikora gusura uwo mwana inshuro zigeze kuri eshatu cyangwa enye mu gihe cy'atatu cy'umwaka enye niba yarashoboye kwiyintegra cyangwa se kumenyana n'abandi muri sosiyete ndetse yashoboye gusubira mu ishuri tugatanga inama cyangwa se ubundi bufasha bwashoboka tugiye tubukora turabikurikirana rwose. Kuko natwe ni tuba twifuza ko umwana uzamujyana ugasanga nyuma ubuzima bwe bwabaye bubi ariko agomba kwemera ko abantu ntabwo banganya ubushobozi. Hari ubwo usanga umuryango agiyemo utishoboye cyane, icyo gihe tubanza kumuha amakuru tukamubwira uko umuryango umeze, umwana akajya yabyemeye neza ati byose ndabyemeye nzemera kubana nabo naho baba batishoboye cyangwa se naho baba bishoboye ntakibazo agomba ubushake bwa buri wese. Ikindi yarabajije niba dufite nimero ashobora guhamagaraho tukamuha informasiyo, nayimuha nta kibazo. Gica no kuri Radio Rwanda ndumva ino minsi yajya gicaho ni 0788 38 0119.
0788 38 0119. Nizere ko ubwo Emmanuel yumvise n'undi wundi waba ayikeneye ku buryo yabasha kubaha amakuru cyangwa se no kubifashisha. Iki kibazo rero cya follow up yavugaga ni ikibazo nanjye nari nibajije kugira ngo umenye niba umwana yarabashije kuguma mu muryango. Nta bana bigeze mwegeze mushyira mu miryango ngo bongere bagaruke nanone bataye izo ngombwa bashyizemo.
Tumaze guhuza n'imiryango yabo kumbiro ntazo kuraho umuryango mbereka n'ubuyobozi inzego z'ibanze zikamumenya ko hari bakamenya ko umwana yatashye yageze mu gihugu bavuye aturutse hanze, hanyuma tukamukurikirana niba hari ibintu by'ibanze bikenewe. Hari ubwo umwana aza nta miti ababyeyi bashobora kumugurira tukaba twamufasha tukabikora, ibyo turabikora. Hanyuma tukavuga n'ubuyobozi nabwo bukamenya ko umwana ahari. Ikindi hari ubwo usanga nk'umwana aje atazi nk'ikinyarwanda ugasanga aje yavuga nk'iringara gusa cyangwa ibyo nabyo tugomba kukurikirana. Umwana yasubiye mu ishuri yashoboye kumenyera kwiga amasoko yo mu Rwanda cyangwa se niba yarahuzemo gatoya hari abitabigira kwiga imyuga, ibyo nabyo turabikurikirana.
None iyo urebye noneho nko muri rusange ikibazo cyangwa se ingorane inzitizi mwaba muhura nazo muri uwo murimo wo guhuza ababuranye n'ababo abana n'imiryango yabo ni izihe?
Inzitizi zo uretse ko zitatuko hari igihe n'undi aza ati mfitaye amakuruyaza akavuga ati wenda umwana tugeze nk'imana ibyo teritwari kurusha u Rwanda. Rero nk'iyo udafite aderese zuzuye ibyo biratugora kuba twamubonera mu muryango cyangwa se twabona izi ngorane nazo tujya duhura nazo igihe umubyeyi ashobora kuza ashobora kutwakirana hasi amakuru ndayafite ariko mu by'ukuri amakuru yarahawe bitagiye bikunda kubaho ko hari n'igihe ndavuga ati umwana wanjye ndamuzibuka bambwiye ko yabaga muri iyo ferna nyamara abo basanga ariba abana kudasanga rwose abari muri abo mu miryango yabo. Ibyo ni ibintu bidakunze kubaho ariko nabyo birashoboka.
Muri make icyo ushaka kutubwira, uratubwira ko ingorane muhura nazo cyane, telefone yagenda icikagurika, ko ari nk'abantu bashobora kuba badafite adrese nyayo umuntu ashobora gushakiraho abantu cyangwa se n'abadafite amakuru ahagije yatuma mubasha kubafasha nabyo? Hanyuma se ubwo mubigenza gute nyine nk'umubyeyi yaje niki mumusaba kugira ngo abagaragaze ko kuko umwana ari uwe?
Igihe umubyeyi aje akakuzuza fondere ibyo aduhaye turabibika, dufite amaseriveri cyangwa se ibyuma tubikamo byose by'abashakisha imiryango, hanyuma tutamubona ntabwo tubifunga kugeza igihe tuzamubonera. Tugize amahirwe akazana amakuru mashyashya turongera tukayaheraho tujya gushakisha uwo muryango.
Bivuze ko n'undi wese hari za publicite ze mujya mukora cyangwa kugira ngo mwumvikanishe mugaragaze umwana ushakisha cyangwa se umubyeyi ushakisha umwana, hari ahantu ashobora gusanga ayo makuru ngo abone avuga ati iriya foto uriya mwana ndumva muzi, cyangwa se niyumva izina ry'umubyeyi cyangwa iry'umwana amenye ko hari aho yigeze kubana nawe yenda mu nkambi cyangwa barigeze guturana? hari ahantu umuntu ashobora kubona ayo makuru y'umuntu ushakisha cyangwa ushakishwa, hanyuma akabasha cyangwa se kugira ngo namwe aborohereze kubona uburyo bwo kuhuza abo ngabo baraburanye?
Ndahari nakeka ko umwana we yaguze akavuga ati mwandebera ko umwana se yari yaba yaguze byinshi rwose yaza akareba ntakibazo. Indi ngorane tujya duhura nayo, hari igihe usanga umwana baramutaye cyangwa se yarahunganye n'abantu batamuzi, bakaba batazi amazina ye akiri muto, afite nk'imyaka itatu cyangwa ine, atazina y'ababyeyi. Ibyo nazo ni zimwe mu ngorane tujya duhura nazo, ko bisaba yuko uwo mwana tumubika tukabika n'amafoto ye tumushakisha
ndabona rwose telefone iravuga ariko igacika cyane. Niba bishoboka wadusubiramo neza ahantu aho nyine bashobora kubona izo za information cyangwa se ayo makuru? Ntabwo nabashije kubyumva, ndibwira ko nabandi batabyumvise.
Bashobora kuza ku biro bya CICR Kigali, hari ibyo bitaho. Bashobora kwegera Croix Rouge y'u Rwanda mu biro bishinzwe guhuza imiryango, naho ibyo bitabo birahari. Hanyuma bashobora no kwegera ibiro bya Croix Rouge y'u Rwanda i Kamembe cyangwa Rusizi, naho bakwifashisha ayo mafoto ahari bakareba ko amafoto y'abana barimo baba bazi.
Noneho ndabona tugenda tugana ku musozo, nagira ngo niba hari nk'inama cyangwa se ikintu wabwira abatwumva muri uyu mwanya mu buryo ngenda bwarushaho gufasha ibikorwa byanyu kwihuta cyangwa se kugera ku ntego, mube mwabivuga, mwagira icyo mubabwira.
Icyo nabwira urimo kudutega amatwi, umuntu waba ufite icyo kibazo cy'uko yabuze umuryango cyangwa se yaba ufite icyo kibazo cy'uko yabuze umwana cyangwa se umwana uvuga ati umuryango wanjye sinzi ahantu uherereye, ni karibu. Amarembo arafunguye muri Croix Rouge y'u Rwanda na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Komite mpuzamahanga ya Croix Rouge ikorera mu Kiyovu i Kigali, Croix Rouge y'u Rwanda ikorera hafi ya za Rwanda X, abantu benshi barahazi. Hanyuma yabegera tukamufasha rwose, amarembo arafunguye, ni karibu.
Yego, urakoze cyane rwose, reka ngushimire. Felix Karekezi ushinzwe gahunda yo guhuza imiryango yaburanye muri komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare CICR mu Rwanda. Ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo. Mbasaba gukomeza kutwihanganira kuko amatelefoni muri kino gihe ameze nabi cyane, ariko ndumva informasiyo cyangwa se ubutumwa bw'ingenzi bubagejejeho, nkaba nizera ko imirimo yanjye izarushaho kugenda neza nabo, kandi ko bazabasha kubana abo baburanye. Urakoze cyane.
Murakoze cyane Eugene.
Radio Ijwi ry'Amerika rero, reka tubasigire aka karirimbo, indirimbo ya François Ngarambe ati umwana n'umukungu.
Naramubonye ndamutangarira, yarandebye ndamwunamira, ansekeye ndamuterura ndamudabagiza. Umwana mwahana we yaransabye sinamwima, sanga ari umuntu wo gukorera, ari umuntu wo kubaha. Umwana mwana we nasanze koko ari umutware, boza ibirenge bagasiga amavuta, bagasokoza umusatsi. Nasanze umwana ari umwami ufite umutima wera, umwami
yeye ariko yashavuzwa inkuba zigakubita imirabyo igahumya amasi biyagabikibirindura umwana